misiri ya mumba mola baba e. Wagonjwa vitandani wanayapitia mateso, na shukuru nimeiona ya kusalama e.
Sasa mimi na mia hai
tunuka
hai yo
sasa
mama nipo ndani furahia
ninashukuru shukuru 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 kuona mwaka mwingi na kufuru 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 kumsema mtu mwingine baba adagiba nasi adagiwa nasi bodi wangu mganga kumzika nipa inaona tamu adagiba nasi.
Sahani utalamba vidole
mama, unyashiba kwenye sahani utalamba.